You should be trapping. Kanairo, mtulivu ni mjamo.
Mimi calm na ubias, mimi calm. Mimi mwogu, mimi calm na ubias, mimi calm. Mimi calm, mimi calm na ubias, mimi calm. Mimi calm, mimi calm na ubias, mimi calm. Uches joma cash ama ukipenda joma shilling. Niwe juu ya kindom ama niko juu ya chingli. Nataka joki die hard tena bila feeling. Niko nto star ceiling, niko hem higher. No najua no falling. Push it on bana bila jo stopping. Sitaja jo milegeza mbele jo pazuri. Rada yangu loading. Nacheza vile nataka, minajua juu mkucheza. Kistaka jo minajua bojibo karoroki. Zima jota ti, oyo talamba lolo. Cheza vile nataka, kwa imaisha jo nangangana. Kwea hapana legeza, cheza vile tataka. Kirise, una rise, neki fall, suta fall. Sitna fall, siezi fall, nangangana. Mime calm na ubaya, mime calm. Mime calm, mime calm na ubaya, mime calm. Na achire, mime calm na ubaya, mime calm. Mime mog, mime calm na ubaya, mime calm. Siezi calm, mime calm na ubaya, mime calm.
Na ubaya,
mime calm na ubaya, mime calm.
Siezi buya,
sine calm, jona mapanchel ebuti na ni moto. Mime calm, kama chea, nijenge hiyo kiti. Mime calm, kwa andres, tizo issue. Nimesikia mkiandress ati mageto tunajifanya, CLT tunajifanya. Life ndo tunadai. Tunacheza vile na calm, na rise vile na calm. Kuna mwenyezi die, maisha fine ndo tunadai. Tunaenda ati top, tunacheza vile na die. Iko ni kuna jocha ngumu, kuna cheza vile na die. Maisha fine tunataka, tuna roll vile na die. Tuna dive round, tunacheza vile na die. So we'll see die, ati tulivu mina jitai. Tulivu miki nice, usurvive ndo na cry. So tabidi jo nimecheza, ile mina weza. So mimi jo kipenda, nite jo mtulivu. Au mileno cheza chini, life fine fine. Bado mimi ndo na die, bidi ndio ile ndogo ndogo ndo ina die. Ama woki die, ase 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 ase. Mime calm, mime calm na ubaya, mime calm.
Mime calm,
mime calm na ubaya, mime calm.
Mime calm,
mime calm na ubaya, mime calm. Mime calm na ubaya, mime calm. Mime calm na ubaya, mime calm.
125
mime calm, joku die. Vile atinyi mna die. Ato njana kuna jitai. Maisha jongo tuna die. Eto liya kujichochi, ila life ndo tuna die. Tuna ride, tuna die. Hey, I do see die. Mime calm na ubaya, mime calm. Mime calm na ubaya, mime calm.
Na die hard.
Mime calm na ubaya, mime calm.
Mime calm.
Mime calm na ubaya, mime calm.
Mime calm.